Taurus music.
It's Jim on the beat.
Nana feel nasty. Dai chali moja akodati. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masi. Dora masi. Nana feel nasty. Dai chali moja akodati. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masi. Dora masi. Chali yako thirsty. Nasty. Noti. Chali yako thirsty. Nasty. Noti. Chali yako thirsty. Nasty. Noti. Chali yako thirsty.
Come over and touch me body. Bad boy, come over and test me body. Bad girl body is only for me daddy. The man them thinking is for everybody. They one touch, the guys one touch. The guys one touch, fuck a rep in a church. Nikki pita pita wanna put a blood rush. Fire in a me skin and my body too much. They one touch, the boys one touch. Girls one touch, fuck a rep in a church. Nikki pita pita wanna put a blood rush. Fire in a me skin and my body too much.
Chali moja akodati. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masi. Dora masi. Leona feel nasty. Nadai chali moja akodati. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masi. Dora masi. Chali yako thirsty. Nasty,
yeah.
Noti.
Juniko thirsty. Na my baby nisikumange kitundani. Na uko sexy ya kianani mali safi. Wambie mali ni yangu wakikuliza ni anani. Na spendi jo kitana tukulane kwa flow. Hatuendi chini ya saba tukiongelea my shots. OMG, pendo kivata inione venye imejichora. Na tonight na kamna bakora. Unani taita kopie menoana. Na juta mon baby baby kwanza tweke doba. Na juta mon baby baby kwanza tweke doba.
Nana feel nasty. Nadai chali moja akoda.